Gaming the game in my old bro, the last lalisane fofo. Ngoba ngibona ngathi gcwele imoto, mina ngizogibela ibeat. I am never ever gonna stop, call it beat njenge Rolls Royce. And repeat, you know the drill boy, insizwa ngikhimbile mini. Ngidala inkinga njengo Eskom, nizosiza ukuthi nishise impepho. Better put me on the payroll, dlozi langibheka la gida. Zonke seyifuna ama-feature and bonke ngibafaka kwi-body bag. Manje ngibheke egoli kehle, ngicela bokhokho bevula indlela. Wekhala zomi ngane kababa ngathi kuyashuba manje, ngoba besonda kazisenzeni ngathi sekuyonakala. Wekhala zomi ngane kababa ngathi kuyashuba manje, ngoba besonda kazisenzeni ngathi kuyashuba manje. Khala zomi mtaka baba, laba besondela ubala. Khala zomi mtaka baba, laba besondela ubala. Khala zomi mtaka baba, laba besondela ubala. Khala zomi mtaka baba, laba besondela ubala.
Elaba besondela ubala, sengisaba ngisho nokuyolala. Ama hero left and right, ngathi sponsor lo nomdansi wethu sophala. Ngeke benze next my G, I'm told that you'd never quit. Try me, you'll never believe in King of the Hot and it's in his
name. Me and my team, we not competing, but we here to best. We on a mission and we kill it, colors on me and pen. They take some pictures and they bitches by a Vela Masley. We are the best, colors on me cash. It's your choice to trust in ring effects.
We colors on me, nganega baba, ngathi kuyashuba manje. Ngoba besonda kazisenzeni ngathi sekuyonakala. Wekhala zomi ngane kababa ngathi kuyashuba manje. Ngoba besonda kazisenzeni ngathi kuyashuba manje. Khala zomi mtaka baba, laba besondela ubala. Khala zomi mtaka baba, laba besondela ubala. Khala zomi mtaka baba, laba besondela ubala. Khala zomi mtaka baba, laba besondela ubala.